Tongo Records for Records.
Alongside Roma. Yeah, yeah. That's in one bed.
Funny, they don't get that when you turn. Funny, they don't get that when you turn. Funny, they don't get that.
Ona ukoloni joni nyumbani pachungu na ilo koloni ulioni la shukuru kwa Mungu. Na usikufuru we mzungu mana unanuru siokundu sasoko huru. Na kwa mudu toka chini ya ubungu wa moyo wangu kachini tuyajenge na jua mapenzi. Anaumize la tulize loenge chukwa kwa likosa ni mwana amechit kizembe. Nando likona mweka mjini sata koma na nenge. Nani zahiri nakiri bwana kulipa tabiri. Sisiri kwa hili penzi kufani tabiri. Ustahiri unakiri Mungu kakuko tajiri. Toka tukanywa tambiri mteme bwana sodiri. Kwanza bahiri bahiri ba bahiri bae. Kathiri kathiri ka kathiri kae. Swahiri swahiri na swahiri nae. Pigana chini we wanini wa mjini wataishi nae.
Chona nae wana gani kauka nkuvae. Nilipa moyo ya ali utaka mwili. Nani kawaloyo kanifanya ukatili.
Chona nae
single girl sitaki tena mapenzi.
Chona nae
single girl sitaki tena mapenzi.
Funny, they don't feel that when you tell me. Funny, they don't feel that when you funny. They don't feel that when you give me black or strong.
We mrembo mzuri utampata mzuri zaidi yake kajiamini anaijua shuhuri. Kumbe unajua zaidi yake yesi kiburi. Sata pata kiburi zaidi yake na atajichimbia kaburi na utakuwa mwisho wake. We ni kifaa na alikona kifaa cha kutumia ukafubaa. Akakimbia na kushangaa unamlilia mapenzi ugongo mataa. Chagwa njia tuweke gia tunatambaa. Mwachende kimara sita batadia. Ni dhahiri na akini bwana kulipa tabiri. Sisiri kwa hili penzi kufa ni tabiri. Ustahiri unakiri Mungu kakupo tajiri. Toka tukanywa tambiri mteme bwana sodiri. Kwanza bahiri bahiri ba bahiri bae. Kathiri kathiri ka kathiri kae. Swahiri swahiri na swahiri nae. Piga na chini we wanini wangini wataishi nae.
Chona nae wana gani kauka nkuvae.